mama undaze chisacho onyambye nange ukurumiziwe mukama silina chenkosenze silina chene yambye na yewe tata omutima gw'omulungi omukono gw'omuwonya tolina golemesa kufuna sanyu wewayitawo ku mama sikugeza na mukyala ng'onoobasinga mukama twala matendo kuwa matendo kuwa ekitiibwa byonna bitwale omuwonya
ssebo kabaka
walaga ekisa lowajjaje nayeeyo nabanompesanyu nze gye nayeeyo nanali wala wirwe endowoozayo ekuwa matendo kuwa matendo
kuwa ekitiibwa
byonna bitwale
walaga mukwano
walaga ekisa lowajja gye nayeeyo nabanompesa
mukwano kabaka
nze gye nayeeyo
nali wala nnyo
nali wala wirwe endowoozayo ekuwa matendo Yo